tena asapa. Check it, check it. Nikika digi mi waga na tense. Leona confess, kuna digi dacho mi na trace. Ka head girl, kuni mada na madress. Salafu kamevai, check it face, check. Nikika check it, roh yangu hugonga. Boom, dudum dum, dududum. Napenda vile the gala na ni handle. Yocheza gana D kila time tukikadol. Nata sijali joka mipango wa kando. Doba zangu repeat, yose mazina katan on. She a princess a diva, toto ni malkia. Akinipea ngipo miskiaga kuirudia. A body fine figure kamwili kashinsia. Kame daddy don dada mabills na kalipia. Aye, shake your bombo, shake your bombo. Squeezy na washika local, international. Kauni jui weni bombo, weni bombo. Kauni radi weni bombo, skiza bongo. Nikika digi mi waga na tense. Leona confess, kuna digi dacho mi na trace. Ka head girl, kuni mada na madress. Salafu kamivai, check it face, check. Nikika check it, roh yangu hugonga. Boom, dudum dum, dududum. Boom, dudum dum, dududum. Listen to the alarm, it's a wake up call. Waga mad, nikiblendisha genge na dancehall. Kuzitoka mindo pedi wa moves kwa dance floor. Na wabeba kuwabeba kadonda wa dandos. Songa na beat slow modogo bila pressure. Vako ni za machi uko na vijana wa pesa. Nairobi city kila chuo mtu metesa. Alafu jowa puwa kila zone na wa. Shake your bombo, shake your bombo. Squeezy na washika local, international. Kauni jui weni bombo, weni bombo. Kauni radi weni bombo, skiza bongo. Listen to the boom, dudum dum, dududum dum boom. Boom, dudum dum, dududum. Na tense, leona confess, kuna digi dacho mina trace. Ka head girl, kuni mada na madress. Salafu kamevai, check it face, check. Nikika check it, roh yangu hugonga.